lokshin. Skuda sonke lokshin. Skuda imali lokshin. Singalale lokshin. Besonke lokshin. Skuda sonke lokshin. Skuda imali lokshin. Singalale lokshin. Besonke lokshin.
Besonke lokshin.
Skuda sonke lokshin.
Skuda sonke lokshin.
Skuda imali lokshin.
Skuda imali lokshin.
Singalale lokshin.
Singalale lokshin.
Ngithi left and right, spin imali elokishini, ngithi up and down. Le nto nincane kodwa yenza kube up and down. Spin imali elokishini, ushiye kokona abantwana bathuva nabantwana bangibiza ukhila ngepiano ngekhi. Ukukhula luphi? Ngala ngibatile ukuthi no, don't give up. Imali izofika anytime. Sesifuna mina ngithi no, no, don't come. Ngithi left and right, spin imali elokishini, ngithi up and down. Le nto nincane kodwa yenza kube up and down. Spin imali elokishini, ushiye kokona abantwana bathuva nabantwana bangibiza ukhila ngepiano ngekhi.
Besonke lokshin, skuda sonke lokshin, skuni male lokshin, singalale lokshin. Besonke lokshin, skuda sonke lokshin, skuni male lokshin, singalale lokshin.
Ngithi left and right, spin imali elokishini, ngithi up and down. Le nto nincane kodwa yenza kube up and down. Spin imali elokishini, ushiye kokona abantwana bathuva nabantwana bangibiza ukhila ngepiano ngekhi. Ukukhula luphi? Ngala ngibatile ukuthi no, don't give up. Imali izofika anytime. Sesifuna mina ngithi no, no, don't come. Ngithi left and right, spin imali elokishini, ngithi up and down. Le nto nincane kodwa yenza kube up and down. Spin imali elokishini, ushiye kokona abantwana bathuva nabantwana bangibiza ukhila ngepiano ngekhi.